Daktari Freddy.
Naam.
Nasikia homa kali sana. Uchovu mwingi mwilini. Istoshe, napiga chafya sana. Kinachontia hofu zaidi, mapafu yangu yanabana, nakosa hata kupumua.
Hali hii imekuanza lini? Maana hizi zote ulizonitajia hapa ni dalili za corona. Dakitari, mambo safa majure, wantu wakufwani, corona ingia kila vantu, sote hatarini, mambie wantu wa nyumbani, wayupe sheria, wakose mikono na sabuni, na wafuae mabarikoa, watulie majumbani, makundi ni machoa, na kisa humu yome Ainu sehidu kuwa Lana wantwa Tana River Mbie wajiinde Wazidi kukwarantine na kusanitize Wajiinde Boda boda na mama soko Mbie wajiinde Wazidi kukwarantine na kusanitize Wajiinde Lana wantwa Tana Delta Mbie wajiinde Quarantine na kusanitize Wajiinde Chana vya mwana kabada Yeo nina kahuyacha Na vifo bado vya zidi kuongezeka Nisikia serikali ya meja Najiza titi sana kupigana na corona Ila mambie wantu wakuyane famoja Wamsapoti meja kuyuana na corona Mambie wantu wanyumbani wayupe sheria Wakose mikono na sabuni na wafuae mabarikoa Na kisa humu yome mungu Ainu sehidu kuwa Lana wantwa Tana River Mbie wajiinde Wazidi kukwarantine na kusanitize Wajiinde Boda boda na mama soko Mbie wajiinde Wazidi kukwarantine na kusanitize Wajiinde Tana Delta Mbie wajiinde Zidi kukwarantine Kusanitize Wajiinde